Yali asibye biswahili nga lines ili straight. Yali avasiga graffiti kungalo kwaliko paint. Bwe nasoka okulaba hip hop kwali mwaka gwa 78. Nali sirabanga muwala nga juza figure 8. Ebina lye lyali dene, eyo ye yali bait. Nasoka na ngamba ntino 2 times 8. Yali ayagala mukubire mu 16 bars ezili tight. Naye mwana ebiseera ebyo nange nali nkyali fala. Rhyme gye nasoka okukuba n'agizimuula. Nali nkyayavula Ibro n'amutwala. Questo ye n'alyoka mufuula omukyala. Namusanga akisinga Sylvester ne Abrams ku DV8. Babaluku navyo n'abataka balinga babaabe. Namwegomba z'okulaba lyrical G ku no end. Lumix ye yamuleetanga entinda ku weekend. Yala slike milka be balinga ba girlfriend be. Nze ne mulekwa back in the day had no money to spend. Namuweleza kasoda nanga akimanye nti jendi. Ani yali amanyi tulibeera together in the end. BFE yatandika okufuna platinum checks. Nandaga ba queen ba P-Tech ne ba president. Yangamba mbulire stories aba ghetto residents. Luga flow is my culture so I must represent. Yangambe gulu lyampe ekitole ky'okubeera intelligent. Nyinyonyola abaana concepts babere confident. Global yampa amaanyi g'okubeera eloquent. Tuwa tuzikubye locally ne internationally. Financially yeyanyimusa nanzija ku semi. Spiritually I'm trying to be the best man I can be. Lyrically the pen is mightier than the sword I can see. And I promise to love you forever. Signed yours sincerely. Dear hip hop nze nkumisinga. Mubakazi be nakabeera nabo ye gwasinga. Chechi kunyiga chechi kabya maziga. Nze nkoyo okulaba nga bakumistreetinga. Oli mulungi smile eringa poetry. Kakwate mukiwato ng'akwate ekitontome. Tutambule pembi abateesika tubalumye. Tula waneno ku kisambi nkunyumize story. Memories mu mpewo nga boomerang zikomawo. Ng'omwagalwa wange ng'awunya akawoowo. Nga Aaron ebao twesikamu ne twejjawo. First date ne hip hop twali aluwombo lwakaawo. Bwe nakola poem eyasooka yagamba wow. Ne mulaga eggulu nga telescope ya Galileo. Luga flow ng'akyawoma nga sumbusi yakawo. Kino bakasangwawo kyebalanga nkiribaawo. Bw'oba owakana gwe genda obuuze jjajjaawo. Najjako akawuwo ne mpandika fomula empya ku lubaawo. GNL zamba liriko architect w'ekimbeewo. Sajo ne yayawula aba hip hop mu kipeepeewo. Buli ssaawa obwongo bubeera budduka ng'akaweewo. Naye mwana GNL zamba n'otulekawo. Mpulira katoyimba ne mangere mwakola jjuwo. Nowe wuwo ddamu tukube shezili annual. Baboon Forest obasomere manual. Hit City Classic style eri fantastic. Zambo yagala kala ya white olinga wa traffic. Konzo mwana muzungu nayo mutima gwaba nilotic. We go together just like gin and tonic. Juzi namugambye engeri gye njagala mu hip hop. Naye nagamba mulete mu buliri tukole manage twa. Kubanda bengeri jo mu missing oyinza n'okwewa obutwa. Dear hip hop nze nkumisinga. Mubakazi be nakabeera nabo ye gwasinga. Chechi kunyiga chechi kabya maziga. Nze nkoyo okulaba nga bakwabyuzinga. Oli mulungi smile eringa poetry. Kakwate mukiwato ng'akwate ekitontome. Tutambule ffembi abateesika tubalumye. Tula wano ku kisambi kunyumize story. Dear hip hop nze nkumisinga. Mubakazi be nakabeera nabo ye gwasinga. Chechi kunyiga chechi kabya maziga. Nze nkoyo okulaba nga bakwabyuzinga. Oli mulungi smile eringa poetry. Kakwate mukiwato ng'akwate ekitontome. Tutambule ffembi abateesika tubalumye. Tula wano ku kisambi nkunyumize story.